Bastolile. Nemithi bastolile nami bangtholile. Time small ngoba sengkhulile. Uma la ngoba sengenile bazonike namakhanda kade sengivumile. Yekela abantwana ngoba sozamile. Mina can't get ngoba sengibamile. One day ngizothi sengishatile mara fere oko manje ukuthi sengijulile. Nemithi bastolile nami bangtholile. Time small ngoba sengkhulile. Uma la ngoba sengenile bazonike namakhanda kade sengivumile. Yekela abantwana ngoba sozamile. Mina can't get ngoba sengibambile. One day ngizothi sengishatile mara fere oko manje ukuthi sengijulile. Tyler, ngiyakubona. Lala, if uzospora ngoba mina lana ngi-top scorer futhi angisabi next naba nokubona. Tyler, ngiyakubona. Lala, if uzospora ngoba mina lana ngi-top scorer futhi angisabi next naba nokubona. Tyler, ngiyakubona. Lala, if uzospora ngoba mina lana ngi-top scorer futhi angisabi next naba nokubona. Tyler, ngiyakubona. Lala, if uzospora ngoba mina lana ngi-top scorer futhi angisabi next naba nokubona. Basolile, ngithi basolile. No sleep ngoba sengivukile. Outside ngoba sengihambile. Phakathi inside ngoba sengibuyile. Basolile, ngithi basolile. No sleep ngoba sengivukile. Amile pagate inside ngoba sengibuyile. Ngithi basolile, ngithi basolile. No sleep ngoba sengivukile. Outside ngoba sengihambile. Pagate inside ngoba sengibuyile. Basolile, ngithi basolile. No sleep ngoba sengivukile. Outside ngoba sengihambile. Pagate inside ngoba sengibuyile.
But the facts still remain, they found us.
Inside ngoba sengibuyile. Basolile, ngithi basolile. No sleep ngoba sengivukile. Outside ngoba sengihambile. Phakathi inside ngoba sengibuyile. Basolile, ngithi basolile. No sleep ngoba sengivukile. Outside ngoba sengihambile. Phakathi inside ngoba sengibuyile. Basolile, ngithi basolile. No sleep ngoba sengivukile. Outside ngoba sengihambile. Phakathi inside ngoba sengibuyile.